you want.
My lady, my lady, my lady, you.
Whoa, whoa.
You want my lady, whoa, my lady,
whoa,
my lady.
You are my one lover. Penzi lako nimekula paka angova. Sweetie baby lover. Kukukosa one day kwangu na ukopa.
Ila nafikiri
wenye mapesa magari wasikubebe.
Na mina fitina
wenye mapesa magari wasikubebe.
Banicho pesa kanga kiss na kanga mi.
Bolinga,
go and you do me my pepe. That night I call you baby.
Ila nafikiri
wenye mapesa magari wasikubebe.
Na mina fitina
wenye mapesa magari wasikubebe.